ngishayile quarantine. Ayi angazi ngithini ngoba imise everything. Ayi baby ngizomtshela ngithi ngizombona nini. Ngihlushwa quarantine. Baby, in Shai quarantine.